Sogea kwa mchongo, sikia bwa mdogo. Level na za kwa ya so ndogo, sogea kwa mtonyo, sikia bwa mdogo. Vikazi wakongea kwa mdomo, bobea kwa kikomo, sikia bwa mdogo. Usipotejia bwa mdogo, na kuombea niya bwa mdogo, sikia bwa mdogo. I'm in a 4x4, sogea kwa mchongo, sikia bwa mdogo. Level na za kwa ya so ndogo, sogea kwa mtonyo, sikia bwa mdogo. Vikazi wakongea kwa mdomo, bobea kwa kikomo, sikia bwa mdogo. Usipotejia bwa mdogo, na kuombea niya bwa mdogo, sikia bwa mdogo. Kwere ni kwere. Yeah, mimi na wewe hatuna upendo kwangu bwege ni bwege. Kodi safari hii mbele kwa mbele, tuende tuende. Ain't really for the back and forth, we ain't backing off no bullshit. You cap a nigga, you rapping nigga, you ain't about to go do shit. I move the way that I move, disturbing the peace, looter better move be. Staying down with my day ones, when it gets hot, that's what I'm cool with. Hatu yari biki, so hatu yari biwi, kuyo kazi kwako. Hatu haribiki, hatu ngai kwa kiki, hatu dhali liki. Hapa kazi yaso, baba mzazi wako, nite baba pia. Demu wangu, mwite mama pia. Mwendo kasi nikihama gia, unayo nafasi nikihama njia, nimewapa njia. Maneno chini chini kusu mimi, hapa mjini vingi nimeshasikia. Marengo shindi mshindi gwiji, nini lini vipi nishi, utafiata mkia bwa mdogo. I'm in a 4x4, sogea kwa mchongo, sikia bwa mdogo. Level na za kwa ya so ndogo, sogea kwa mtonyo, sikia bwa mdogo. Vikazi wakongea kwa mdomo, bobea kwa kikomo, sikia bwa mdogo. Usipotejia bwa mdogo, na pombea niya bwa mdogo, sikia bwa mdogo. I'm in a 4x4, sogea kwa mchongo, sikia bwa mdogo. Level na za kwa ya so ndogo, sogea kwa mtonyo, sikia bwa mdogo. Vikazi wakongea kwa mdomo, bobea kwa kikomo, sikia bwa mdogo. Usipotejia bwa mdogo, na pombea niya bwa mdogo, sikia bwa mdogo. You get hit trying to jump that gate. One call, nice blood on the way. No mask, you see my face. Finna toss this crumb on the lake. I don't dance, I don't bop in the spots. 50 on me, make many men stop. Still got aim, I don't need no dot. One in the chest, make your heartbeat stop. It's that street talk, right from the block. Catch you loafing, you gon' get mopped. Ain't no warning, we just unlock. Once it's on, ain't no time on the clock. Free all the steppers that ain't come home. Still make packs out of flesh and bone. No rap cap, it's real, no clone. Underdog rules, just me, no phone. And she changed, I got 40s with me. Tweaking, you get flamed, he lost his brain. If he think he's up with us, that boy insane. Sniffing cane, man, that boy is tweaking. He can't fuck with gang, I hit up Jane. That little bitch from down the street, she off the chain. I'm in a 4x4, so get up, I'm chongo, scared when I'm dog. Level is a crest on dog, so get up, I'm tonyo, scared when I'm dog. Kongea kwa mdomo, bobea kwa kikomo, sikia bwa mdogo. Usipotejia bwa mdogo, na pombea niya bwa mdogo, sikia bwa mdogo. I'm in a 4x4, sogea kwa mchongo, sikia bwa mdogo. Level na za kwa ya so ndogo, sogea kwa mtonyo, sikia bwa mdogo. Vikazi wakongea kwa mdomo, bobea kwa kikomo, sikia bwa mdogo. Usipotejia bwa mdogo, na pombea niya bwa mdogo, sikia bwa mdogo.